akayimba mu ddoboozi lya kawoowo. Agamba omponya bali abanoomyanga ebyomukwano nalina gazawo padilo.
Naye laavu yebwe kwentaddemu bwensigwa
tonomya
mutima gwange munafu nnyo
kusaba togumenya naawe
onjagadde binti
bebi nateekamu bwensigwa nange
mutima gwange munafu nnyo
kusaba togumenya naawe
njagala nteeke wali wali wontateeka bali
nange nkuse wano wano wensi tasabali nzono mwana panise mbananga panise nzono mwana panise mbananga panise panise za mojita wacha mukwano nange nayagalako omukwano gwangu ulilila muluwuto mukundi baby densi mega wali yebwe kwentaddemu bwensigwa
tonomya mutima gwange munafu nnyo
kusaba togumenya naawe
onjagadde binti
bebi noteekamu bwensigwa nange
mutima gwange munafu nnyo
kusaba togumenya naawe njagala nteeke wali wali wontateeka bali nange nkuse wano wano wensi tasabali baby baby akukwatako kwenango minkuba era kugambako nze mbeera numwa kuba mukwano gwakati nze gwapula kano kanfunya n'omwana mundeke nzono mwana panise mbananga panise nzono mwana panise mbananga panise
naye laavu
yebwe kwentaddemu bwensigwa
tonomya mutima gwange munafu nnyo
kusaba togumenya naawe
onjagadde binti
bebi noteekamu bwensigwa